Bengipupa ngelembo bengipupa ngifika so bengipupa ngemoto wayifika ibelethe nesono mengiye edladleni ngalindi kuphele nesono ngiphathele mamama izinto ezimnandi so ngeke sasokola zami ziyakokoda sindwa ngumboko size ngemokolo ngeke sasokola zami ziyakokoda sindwa ngumboko size ngemokolo. Mhlale ngisho bed I'm crazy. Mtshela mama ngizoba heavy. Mtshela mama uzoba happy. Bambi isikhathi ungabi paini.
Olede zozama ukuba made. Ugule lithole li-aid. Ekuseni yakushaye no-aids. Libuye sekushaye no-aids.
Your mama mama is hero. Basibeke from zero to hero. Namhlanje we super we hero. Just wanna pull up une pillow.
Mkhamo ke bengibusha. Ayibo lo mfana ngathi uthathe something. Kanti ayibo ndwa izini. Indwani lalele ithi sebenza kanzima.
We're coming from zero to hero. We're coming from zero to hero. Hero, yeah. Yeah. Bengipupa ngelembo bengipupa ngifika so. Bengipupa ngemoto wayifika ibelethe nesono. Mengiye edladleni ngalindi kuphele nesono. Ngiphathele mamama izinto ezimnandi so. Ngeke sasokola. Zami ziyakokoda, sindwa ngumboko, size ngemokolo. Ngeke sasokola. Zami ziyakokoda, sindwa ngumboko, size ngemokolo.
Engizama ukuluchisa phela inkinga, fike nabakhulu nangakithi. Siphathe namashiri amahithi, engifuni bamawivo nehipsi. We feel this yabangena samapiece, ukheshe siyahokela samapiece. Umzindo nje engithole nanepiece, chicks namakhulu amapitch. Kala sesovuna nama-olinji. Kala sesiyawedla namapejisi. Ingane zithi J nalipejisi. Ebona ntwana ngishaye nanentshintshisi. Ngikhwela mishini engidle namadima. Mekufika mina engane iye kugima. Engathi lona uqala ukungidida. Ufona ngoba ngimenywe ngumadiba.